Tampa on the beats.
Download it from ilovezedmusic.com.
Yeah.
Sio leo toka zamani. Mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani. Mnyama hana mpinzani. Atushiki kiki kiki. Atukamati kiki kiki. Watoto da. Watoto wa Msimbazi. Ita mashabiki kiki kiki. Umeanza utiti titi titi. Na msimu huu kombe Msimbazi.
Wa Simba
nyama
sio huyo wa picha mnyama
nyama
huyo ni wa Insta mnyama
nyama
huyo utopolo mnyama
nyama
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 wa vikombe vingi mnyama
nyama
anaupiga mwingi mnyama
nyama
unyama ni mwingi unyama nasema unamjua Simba
nyama
wa kimataifa mnyama
nyama
mnyama nguvu moja mnyama
nyama
anatupeperusha mnyama
nyama
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 wa vikombe vingi mnyama
nyama
Kimataifa mnyama
nyama
anaupiga mwingi mnyama
nyama
atushiki kiki kiki atukamati kiki kiki watoto da watoto wa Msimbazi ita mashabiki kiki kiki umeanza titi 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 msimu huu kombe Msimbazi
sio leo toka zamani mnyama hana mpinzani
Download it from ilovezedmusic.com.